echo manyate olwokubiri tugenda kubanga ate tumukuba nga tukomuna date bwetu tumukubanga wiki eri bwetambudde ejitukuye olukumutwe gabadde masavu na date echo manyate kisezi singa bweisu zade zikuba munda songa ate chobo manya wali mugwangira abongereza Leeds United ekute club ya Everton yekene Everton bamukubye gore bade mukubwerere wali mugwangira Spain jite Spanish La Liga club ya Eric bakoza malirie mwemo ne club ya Real Betis aiseko wali mupaka za DFB Cup mugwangira Germany mweto logusoka club ya Dynamo Dresden ebade ebara 0 emu club ya Maze of Fire club jita FC Sanchez Fati ebade ebara 2 nya club ya Fortuna Dusseldorf atenga club jita Prusen Monster ebade ebara ne club ya Arthur Barene guzikide 0-0 ne bagenda muntege kiranga kubagenze nda dato kuanga te baunzike nsongeyo acho manyanga nga banafa ba Arthur Barene penalty ziba de 5 satu banafa ya ba Prosen Monster batu bagenze maslo kuanga te bachikwasa ganya atenge dacho manya abadde bagenda maslo kuanga te laba vuganya era stiu nda date orudo wali mu nda date musema zingo wa Bulaya ye klaba jita ala WSN bwete bade barazido emu klabu ya Borussia Dortmund eno wini bade labikira koda la brunye nyo no recho kujia konga Borussia Dortmund obade na date tojiro woza kuburu woza banna fabari jedi abako za marizi zilo zilo mupakeza chane negwange iria Nija atenga South Africa ne Uganda gugenze satu satu gugenze mudrowa ne inga Uganda isewo okwange genda mupaka lwadhe genda wali kusemi final lwadhe genda kukota final mupaka zino ate zenjogerako ze chikopo cha chani cho izo gamanti ate Uganda koze ebyafayo awato kuva mu kibinja ebadde tesukawo ngekoma mu kibinja banna fabari mugwange iria butu kirabu bajita kasimpasa bwete chukude ko club ya Tolazaspo ebakute gole ebade mu kuwerere songa ate wali Portugal club ya Gelo Vicente ebade bara 0-2 banafa ba FC Porto bwete bagenzi masundo kwange kitu bachikwasa kanyagala kuumba umba ne banafa ba Italy mpaka wali eza Copa Italia kiraba jiita Udese Caligunora bwete koza marili emwe mune club ya RS Verona ugenze mu draw ne bagenda mu tegeke RS Verona ne bange guangude ku penalty zibade nya kubiri bwete bagenzi maso kwange kitu bachikwasa kanya dini abalade bagenda maso kwanga bavuganya ebade krabi ya Spezia ne krabi ya Sampdoria gugenze mwe mune bagenda muntegeke iranga chobumanya abanafe aba Spezia bagwangu de kupenati zibade nyakubiri deni abalala ade bagenda maso kwanga te bavuganya urudoro ebade krabi ya Udinese bia krabi ya Cares zibade biri bwerere atenga Torino bia krabi ya Modena egori ebade mu kuwele bati bagenze maso kwanga abachikwasa ganyagwe yaise kosa ideyo wali muni yoko sinadate mugwangira America Major League Soccer abanafa bani yoko site bakubye Nashville zibade biri emu atenga San Jose Earthquakes ebade bale emu biri banafa ba San Diego Vancouver Whitecaps egole emu ne Houston Dynamo ebade ebale emu kugenze mu draw wa search into West Istanbul napozi namwe abaspana wali wansi kambawe timu zine biri mbenga atenchita chabu manyana date sigara ngonyika star biri emu musav star nya 5-0 ash of nere kickoff ne single yale kickoff gateka katambula ne category zindala maso wali ja kuwa zifuna kusawa kuminemu nenga soka te mwengo funa single yale kickoff ateda nere kickoff tikete nenga ne category zindala kwezili ku system weka sto nyika star biri emu musav star nya 5-0 ash star biri emu musav star nya 5-0 ash mipira ogenda kubango jifuna okusi mwiyo banafa wali musimu gwange ya banafa ya abaspana mu La Liga yokubiri kana kiraba jiita Sporting Gijon bweti yokubye banafa bakodoba zibade biri emu atenga Almeria ebade bale nyane kiraba jiita Albacete ne ebade bala goals bade nya kugenze mu draw wali mu France bade mu pira gwade gumo kiraba jiita Le Mans ebade bale mu biri banafa ba Montpellier esonga te wali Erastil na date mugwanga eri abanafa badachi Young Ajax ebade bala nya emu abia yongo AZ Alkuma atenga yongo FC Utrecht egozi wa debiri ne Ado Den Haga nayo ebade ebara biri mujibaita Elster Davis chibinja chidiye chokuntiko mugwange elyo ili aba nafa badachi ngala kuanga temba rekero mchara glori yake abatwali maso ne program seya ze musasa ze Moses the sports maestro sigala ngofune mipira jino kuborede kwejiri ku system onyiga star biri emu musav star @ *2#@ nofuna emipiira egisunsuddwa obulungi ennyo era bwegita egikuba munda egigenda okuba nga te gituwa ku ssente mu lunaku lwe twesozza olwokubiri luno nolwekyo nja kukomawo wano ekiro obe nga te omanya ebintu ng'ebigenda okuba nga te bitambudde olunaku luno naye nga gendayo katikatikati omuyindi tumutayize mangu ate wali wanaaba ateeyera busizza okuba nga ateekako obukufulu oba okuba nga ate bwati akendeza zi ode ng'ojja kuba wayiseewo da stabiri *2#@
Tired of missing out on your favorite shows and updates from Busoga One Radio? Get the Busoga One Go app now and stay connected 24/7. With the Busoga One Go app, you can listen and watch us live anywhere, anytime. Get the latest updates on news, entertainment, and more. Access exclusive content and behind-the-scenes footage. Download the Busoga One Go app now on the Google Play Store or visit our website at www.busoga1fm.com. You can also catch us live 24/7 on the Afro Mobile app, your TV channels app, and on social media. Follow us on Facebook at 90.6 FM Busoga One, on TikTok Busoga One Radio, on YouTube at Busoga One Radio. Busoga One Radio, Omoyo Gwa Busoga.
Enoni program seyeya muchombo chomukwano
Oline kizibu kyona kyona mukwano gwo kanona akaire akukugondola ensonga wano mu program seyeya mu kyombo ky'omukwano.
Busoga One FM, omoyo gwa Busoga.
Tulambale ntende nga bwe tuseyeya mu kyombo ky'omukwano wano ku Busoga One.
To fly, oh, I'm alive.
Oh, boy, yes, I made it again. Now,
tulambale ntende nga bwe tuseyeya mu kyombo ky'omukwano wano ku Busoga One.
Olim program seyeya mu kyombo ky'omukwano katuseyeye. Tulambale ntende nga bwe tuseyeya mu kyombo ky'omukwano wano ku Busoga One.
Obufumbo lya ssomero eritagenda kugwa paka Yesu lwalikomawo okutwala abalonde b'ejjali. Bwe bututeekateeka tumulinde naye nga twesiima tufunamu n'abaana talala talala n'obugagga bwa ssente talala talala n'omukwano gw'amaanyi bwe gali amaka mazima amalungi nnyo. Tumuyita kiwummulo kyaffe emmeeme weebaneeteeka kitawuluzi ky'abasoowaganye ne parlamenti y'ebika byaffe eggwanga.
na buli muntu katonda cheya wanga ochecho tulina busoso waza tumuita chiumbulo chafe emene weba neteka chitawuluzi chava so waganye
Olimpogwa, seye, mchombo chombo kwanu.
Ekwanga na ulimu, tuka tanda cheya wanga ochecho tulina busoso waza Kovechi ubano, olino kubane mundo wawo Wema una una ganyanga, walinga na wawolia wawo No mubusa busa ko, nadamunti thank you darling Osi mwamu na manyi, talala, talala Tuchongeza yonesubi, talala, talala Chikulengeza maso, no guma, no fuba, agoge makagafe Tumuitachi umbulo chafe Emene weba neteka chitawuluzi chava so waganye Yepala meti yemikabia fe Yegwanga na mulimu tuka tonda cheya wanga ochecho Tulinopu soso waza Tumuitachi umbulo chafe Emene weba neteka chitawuluzi chava so waganye Yepala meti yemikabia fe Wagana mulimu tuka tonda cheya wanga ochecho Tulinopu soso waza
Mchumuchumu kwa kato seye
Obusibu mumaka webulina yesi wama
na yesi wama
Bitwela likiriza no kutane tuba muntisa Bimalane bikwa honga mukama tukulembede Bidi wamu nesala talala talala Sundolu musibalwede talala talala Nolu muli babanja olusaba na manya Rasumulu na bina Tumuitachi umbulo chafe Emene weba neteka chitawuluzi chava so waganye Yepala meti yemikabia fe Yegwanga na mulimu tuka tonda cheya wanga ochecho Tulinopu soso waza Tumuitachi umbulo chafe Emene weba neteka chitawuluzi chava so waganye Yepala meti yemikabia fe Wanga na mulimu tuka tonda cheya wanga ochecho Tulinopu soso waza Tumuitachi umbulo chafe Emene weba neteka chitawuluzi chava so waganye Yepala meti yemikabia fe Wanga na mulimu tuka tonda cheya wanga ochecho
So sing up when we matira Jagaron jagarenga when they agara So sing up when we agara Jagaron matirenga when they matira So sing up when we matira Sende chimui eche nyumo kutimba Ninge chikacho omutani na mujinga Sende mumbecha atama nivya kulimba Neka figa kalundi akanyumo kutimba Katinja gara wuze chingiriza Echimfana nyaba ngereza Magambe swiza tigwe nafuna Yampala vune njirira Katinja gara mfise gomugole Chagara mkole kende kolo Chagara mkula gawa kulu Katinja gara wikona wakulu Jagaranga wene ya gara So singa mwewe ya gara Matiranga wene matira So singa mwewe matira Jagara njagaringa wene ya gara So sing up when we wear your glasses Jagaro matiringa wene matira So sing up when we wear matira Jagaro mkwano kumkese Kyo kenkuwe kumpoza Kumu kumu tuwe sube Baby tuga denga mbyoza Nikana kama mi Takura na kulane daddy Kasi touch my body Touch it Yawe my baby Zena ni kompuliti Test sweet chocolate. Tomorrow magineti.
Lava yo.
Kono sika kwe sweet hati. Tomorrow magineti. Kono sika kwe sweet hati. Tomorrow magineti. Kono sika kwe sweet hati. Nagaranga wene agara. So singa kwe wewe agara. Matiranga wene matira. So singa kwe wewe matira. Nagaranga wene singa wene agara.
She waited.
kiwedde
kiwedde
osanyika tulira owa beroto bindo tansi
kiwedde
sinabayo wetusetuka nalino mukono gotusa
kiwedde
kiwedde kiwedde
kiwedde
Mary Butter Producer Jonah So I'm there and wonder. I think I am well, Musawu. I say, Janja, Bom, Timo. Then what's a cone wonder? Home, Kono, Kosawu.
I, Home, Kono, Tugenda, Komawa. Yonja Galo, Vichalo, Tawanawi. Abazadde bagenda tulaba abantu bagenda bimanya kanto mfunde super power omukwano gumpa mukiro nze nafuse na mbega tulichakola mbatira bebe yesubiza myapewa watalinsesa mumpewa watawega tamutawa bambi tugenda mubasawa otetenka nyanya tubewa obena kasente musawa nange mbona mbatate Marina love is so bulimba. Tebakara wabula beyambisa chima. Kaba buke hama fetu buke chibina. Karule rufi menga ya karina. Newe ruba lubu tonze nja kumedia. Mbebi cholo woza chize ndi kulumia. Mbebi kwa gala, kwa gala, kwa gala nyo. Mungo mkwano tugenda koma wa.
Tugenda koma wa.
Bionja galo vijalu tawanawe. Abazadde bagenda tulaba abantu bagenda bimanya kanti mfudde super power omukwano gumpa mukira nze nafuse na mbega
tulichakola matira
newe ndisanga ngo byomugati nze ndisigala nkuyita switi hati love yaffe tusema bati mubire wagulweyo Yada solo sa yada chiente Fudu jawana sikali Letu gaita masali Mutukumi ya matali Mbana sitali Baby bubu wama Mwamu kono tugenda koma wa Yonja galobi jaluta wanawe Awasade bagenda tulawa
Abantu bagenda bimanya
Don't put the super power. I'm quite a bump on kilo.
Then I'm full sun and beggar. But it's a cola. I'm a supporting. Together, come on.
Chituka, ebyechi ya yenakoa Zembate womo kumala kabanga katimpuri langonzi Yevisela vyempeo vivadenga wanga sirina na chitia Na ye katimpuri lantinde, enkube na tero kutonya Na jawa hana fulu mze pifani nembe kamasi Nolwe chaka kisawe kabao, kamfune wange chimare Ono ye mwami wange bulijjo genenda badawe wani semiti mara nyunonya ne mundaba banange yono eyane yabyonna nasigalira kumulowoza eno ye mpuku yange mwene kwekanga
kuyazibwa
mungu nyamba abamu batomera nekonge nga muzita abantu nze mukama yozigira yebisabo na letero mwesigwa uno olaba lunji ya bwatyo nga koye olwa nalabika changa zekete olaba lunji de bwatyo masuti olwa nalabika changa ufiti ye manyo gede nyo mami I'm addicted to you to olaba nange tonyiza I've got a chance ebintu byomukwano byetaaga mukwesula edda muno nomwagala newamulaga ku sente nobaluma katirabayo bwempunze Erika Masuha Chomula chenzute Sweet mutimula Bikaya yanuze Eno silahu Nasusa watu fuse Chelolera Laba bantuwe bakunganye Baze kulaba Banya weya gala Hey! Tivi no bebala But just it's a beginning Ba baby I'm sorry Atembio gede Tulabwe mpunziza Eno ye mpuku yange Wede kwekanga Ebyange ebyo Naya nabikwe wanga Omutima tukweze mulubiri Akalevu chikuta kuta Eni wawe tugenda kebombo Saluti we kubanga na yakuba Hey! Reproduction Tiwobo ulira ulira Chengamba mwami Abantu aba mutube wale Ejo misotaji boja mugongo Chikambo chumubwe chiti Chiso wolo kutabula bia muzimbi tebanga Fubanyo mwesige no kuberanga kuseidi yange Bela muzimbo jeli Mbenga chi baby joli Mbulu mirenga nenyu miambantu Tie gwe hani wange Ondo uzanga koku Kasera kali ingandi kumuzindalo
Mbamba wati nendogotane Fumanyoma nyevye njagala
Evinde taka seko bambi
Nange manyevye uli
Newe mkwata no kwendalu Kumangala wakua Butiki tugende twesanyu sekeyo hey nita to you kati kuvanga we kuva way sanyuti we kuvanga na yakuva
I'm addicted to you
tola munange twaniza you've got a chance Ebintu bya love bisana mwa kwesuleda munono mwagala nawo mulaga kusente no balumya
kati nabayo bwempunze
ninange mesengeri kama suru
wamula chezote siti mutimo labikange ya noze
eno si love
usiwe watu fuse chelolera
laba bantu we bakunganye mboze kulaba bandi abeyagala Tokanga wangambo Tibiobye balaba just it's a beginning My baby I'm sorry
Nye wangambe ukusirikina Atebio kete
Tulawe mpunziza
Elo ye mpuku yange wende kwekanga
Wolo grabu saye ya Mchombe chomu kwa no Kawerezo mwaga lwawo Oti munange saluti we kubanga nange nkuba
Saluti
Kati wobo ulira ulira Chengamba mwami Abantu aba mutube wale Ejo misotaji boja migongo
Chibobo ulira ulira Chengamba mwami Abantu aba mutube wale Ejo misotaji boja migongo Ichigamba chumwe chiti
Chisobolo kutabula betu zimbi
Tebanga
Fubanyone sigeno kuberanga kusaidi yange Bela mwesimbu jendi Mbenga chimpe bijoli
Ulungendenga nenyu miabantu
Tie gwe hani wange Wondo uzanga ko mukasera kai Yotubanga bebu zeko Ngambanga twebase
Ngamba wachine ndogo tane
Fubanyoma nyebye njagala Ebinde taka seko bambi
Nange manye vyolia Newe mkwata nofwe
akemba konkabere isako abali mulavu mwena mwena ngokobo tisaluti wekubanga na wokuba saluti wekubanga na yakuba hey Ati abantu abamutu bewale ejo misota jiboja migongo Chigambo chimuvu echiti Chisobolo kutabula bya muzimbi debanga Ochita gaire Zadi obwe mbabu babunji nalonda mkatini Aya kemba kuonkawele izabagala na mwego kusengeda Get a save Chovuobo nabana wetubatu fumbira Abaza ira baifa batusibira akasengedo Omuzaira kusibira akasengedo yakoba mwana ange jo sengedenga sengede bibi nebirunji banange kansubire muri burunji abali kuulidiza moyo gwa busoga program seye ya muchombo cho mkwano ebe tandise edachi kadiri habiri namwende dubula yo kwingire sawa Omunana hogo kuncho Akemba bakese saluti Nkawereza kwa baliku uliriza Humo yogu wabusoga mwena mwena Nti munange Mwe kagambo kamubwe kati Kasobolo kutabula bya muzimbi debanga Mbaye ndiba kovanti wetu batu fumbirwa Ovei womwana wobu walabwe wali ofumbirwa Abaza irebano Anyway, waya ndokuwa na kuglori yake wali kushana na mstudio Ja, kubusoga one go up. Kuli jo kumbonera. Ja kusimu yo. Oja mu Google Play Store. O downloading busoga one go up. Tuli yeino. Tuli kumai tuna. Wana tuli oja tuagana yo. Ayanga mikwano chobo tegere. Ntimuna anga ulichimu busoga one wechimalanga. Okuba kuno nitushana nirawale kusikurini obuntu butono nyo ready yeno busobola iwaye ndokubona presenter wo obengo limo tabuliro byali kuogera no imwene ngo ali kumubona kubulunje mnange ja kubusoga one go up obone Gloria K Mwanange nizawe gulu na bona musikurini nabo na bwendi kunira we na jo mbone ko achikandu katona inako jo downloading tamu ntibusoga one go up Uja kubango tubo na bulunji Live and kicking mu studio da 90.6 Busoga One Radio Bane studio Amatiri bona Banange honale wa mwiru Obuntubu nubutono nyo busobola wabukola Muka mawife yako la studio No mti mamulala Jo downloading app weyo Java na chendi kuogela Kuzwe ditera ino kujubi samu onditi Chirunji ncheta chirunji nechibi na cheta chibi Ayo wabule no studio ya mlembe ino Muna ange yonfuile yongamazo bawanira ku studio ya ifenu unji Mbakobi enti haba chala na haba ami Okusi ingira ila haba chala Priscilla nkula mwisa kumweba ze Priscilla Kukondeke nkole mwana mwale iwe Mweba ze Priscilla leave me alone leave me and I work We shall talk later. Okay. I am going to go with you. Anyway, we're together. Bombo. Saluti, we're together.
Chisobolo kutabula chetu zimbite banga Fuba nyone sigeno kuberanga kusaidi yange Bela mwesimbo jeni Bengati baby joli Ulungende nga nenyu mnyambantu Tiegwe hero wange Ondo wozanga ko mukasera kali Yatubanga bebuzeko Mambanga twebase Nyamba watine ndogo tane Fuba nyoma nyebye njagala Take it to
kanga yangambe mino byebala babindi it's a beginning
hey. Okay mkwana kemba bakese saluting awe bakoge aye nga katusoke tujiye ku musonge de byobulamu omulama gwaifa tujagu igukira kusawa imeka saa munana neda chika ikumi tujaba tutandika omulama gwaifa katusoke tujiye ku musonge de byobulamu oyide neme numiro ino kusomesa abantu abalamu ngote gaire choli nokola kuseye yene ja kunumira ino kukunumira ino ngoli mulamu iwe no mwagalwawo chovwa nkola anti we mbaletera abasawa bebyobulamu babasomese toja sobola kuulirisa seye yokole byendiko bangoli mulwaire tetigemagana na balwaire ayanga mikwano nendo bategeza mikwano ja senga Juliana ali awo mujinja maino hospital mami waife mulwaire atuzalira senga Juliana bali awo mujinja main ward 3 mwebali mumusindi kile kusala mnange msabire ku wadi sala chikuru bali awo mu main bamazewe wiki namba tusanga iroko kubona ku mama nkwaniriza mu lusogalo ene lolo lyamboli
nange tsenzo kukwagana
kale nyawo
Abaliriza abafa abalungi muli mutya bannange abawuliriza program seyeya mbebaza okubeera nti temugivaako nze nabagamba we muva wano ojja kugenda kuwangatto so
naye nabo kye bafiirwa bakimanya
okitegeera kyofiirwa bakiraba oba kiraba
ati mbova kubusoga wano owuliriza
olagewa oba talina waakulaga okulikakulaga mpozi ng'oweddeyo
naddala mubiseera nga bino ebyobwire muti owuliriza kayire pologuraamu kiri eyindi
obeera nga totenduse yimuka owulirize glory yake ose alike azin museyeye obudde
bwekyonaa
Baba kuseyeya buseyeya gale kwegaba tubebaza bamikwano amanya mtsawo fatuma wabamba nafa babi well couplet hubs bana itsanga wano jinja crowd about ya gadafi njagala okubajjukiza era okubategeeza nti branches of fizonas chalinzi nzichalinzi gule aga tulina branch nyingi mbitundu ebyenjawulo bya Uganda naye kasitobeera ng'otukutidde namba yaffe ey'essimu osobola okubeera ng'otuuka ku branch ekuli okumpi era nenibagamba nti eggulawo okuva mande paka sande etuggulawo okuva ssaawa emu paka ssaawa 12 ez'olweggulo tubeebaza abagoberera programs zaffe at the same time nebyejjanjabisa naffe kyo kirungi nnyo ekituufu kiri nti muli watuufu temuvaawo tugamba bannammwe bannaffe abamu abayina abafunye ennamba z'essimu ezo oba abafunye omu abawulidde omulanga guno nga sigwa ayina ekizibu mukwano kituuzi ennamba gituuse kwoyo akola ki ayina ekizibu oba message gituuse kwoyo ayina ekizibu tomanya nga Katonda ajja kuyisiza kuggwa okubeera ng'omuntu oyo akola atya abeera ng'awona ate n'obeera nga like naawe n'okiwuliramu essanyu nga munno akoze ki awonye bulungi tubeebaza era tujja kwongera okubeera nga tubeebaliza tubeebaliza ddala obutata era mwenna banywedde ku ddagala lyaffe oba bakozesezza ku bujjanjabi bwaffe obw'enjawulo soka okubeera nga tonywedde eddagala naye ngaofunye ku counseling waffe kubanga ofunye ku advise yaffe yonna yonna n'ebeera ng'ekuyamba tubeebaza nnyo tubeebaliza ddala ebiseera ebisinga tusomesezza bingi olunaku olwasembayo twasomesa ku kyebayita infertility mbaami nsuubira mubeera nga mubikwata mubeere nga mubikwata mubeere nga mubitegeera at the same time mubeere nga mubiteeka mu nkola tetubirekaawo bulesaawo tetwagala kubeera nga tumala bumazi budde twagala tubeere nga tukibategeeza temusobole okubeera nga mukola ki mubeera nga mukyusa obulamu bwammwe mbadde nzijjaawo wali omwami ankubidde essimu in fact omwami oyo yabeera Luweero yiri eri Luweero kitegeeza DNA ekuba bandikuyise kuba twandigambye ewulirizibwa abantu bangi ab'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo niyo mwami yankubidde abantu we Luweero ng'alina complaints nyingi naye mu byonna kye nsinza okukwatamu lwako ebiseera ebisinga mugambye wali obaddeko ku misomo gyaffe nti musawo mbeerako naye mbeerako olumu ne sibeerako era olumu ebimu ndowooza obisomesa nga siriiko naye nange ssinti mba saagala kubeerako naye just ebikwate biraza otulo tutwala otulo abantu tubatwala ne beera nga bakola ki ne babeera nga tebawuliriza bulungi oba ne babeera nga tebafollowinga bulungi naye sijja kulekeraawo okubajjukiza kubanga ngaye musawo nkubulire ekituufu kiri nti omukyala mmaze naye emyaka etaano naye omukyala aganye okufuna olubuto naye ate wenagezaako ebbali w'ebbali yafuna kati ekizibu kye nina kyakuleeta mwana ono sigamye mbuno itize masti nina okumuleeta naye ekituufu kiri nti mukyala wange alikitegeera atya mweji emyaka etaano egyo omwali ebizibu ebyo butafuna lubuto we ate mwe mwali omwana gwe nazala emuga munnayo toyine kya kikolera basajja mwatondebwa atere kya mwatondebwa abula kyo ino okukola mukyala kubeera nga omuleeta tusobola okubeera nga tu finding out oba nga tunoonya ekireesa obuzibu asobola okubeera nga naye akyusa kale at least akublaming nti wamufuna mu wakati kati awo naye ate nga naye wasobola okubeera nga omutambulira azina omunoonyeza solution n'asobola okubeera nga akola ki ng'azaala then nina omulala ekibuzo kituufu kinti ebibuzo bibeera bingi naye olumu bambi nsobola kubeera nga nkwatako ebimu n'ebimu oba kubanga ebimu abamu bajja baba nga tebaaliko ne baye nga ebintu ebimu twakola ki twabisomesa ekituufu kiri nti abaami mususa okumbuuza nti musawo olwaki nnanafuwa naye nga mbisomeseza mbisomeseza
naye tebabikwata
temubikwata sijjaga nti abafirika tetwagala kusoma naye twagala okusoma naye twerabira oba ekitabo ekyabamu baagala bannyonnyola in personal ye nga ye omuntu ate ovu ekiyinza obutasoboka kugenda wakaawe just imposing okozesa namba yesimu naye leero njagala okutwala omukisa okubeera nga nziramu ebibuuzo by'omusajja nange musawo lwakisi musawo ekituufu kiri nti lwakisi malaako emyaka 42 gyokka bwe giti nemusawo aga musawo njagala nzije onkebere ku prostate yaka prostate yenuma musawo wengena n'omukyada kiike mu bbiri mbeera nga nvuddeyo musawo newenkolantya appetite tekolawo tekomawo musawo bangamba oba nina low sperm count oba kyokye
naye mwanyini tabitegeera
naye tabitegeera like oba ngamba abyesiba nga onesiba ku kintu naye tamanyi kituufu naye abyesiba nga musawo oba nina sperm zintono oba nina ki simanyi kituufu naye nga mukwano kituufu kiri nti tubisomeseza tubitegedde abamu naye abamu tebannababitegeera olwaleero njagala kwegamba ngenda summarizing nga nsomesa ebintu bibiri byokka bwe biti wamu bigenda kubeera nga biri bwe biti ngenda kusooka nziremu omwami oyo lwaki takola ki lwaki tamalaako oba insamayo tusome ku kye bayita low sperm count enkwasa ennafu kwakiyinza okusamarizing obutamalaako kwe kuba ebiseera ebisinga ekireeta okubeera nga tomalaako mu byonna zibeera nga spams tezikola ki tezikumala oba nga teziri strong enough kubajjukira spams ezo ze zibayamba okubeera nga mukola kimubeera mu kisenge kiva obeera n'omwami n'abeera nga muli babiri buli mu nsonga z'omukwano n'ateeba ggoolo insamare n'afulumya kyafulumizza anafuwa oba agwa kubanga lwaki agwa nti aba ayiye zaakola ki zaaba alina insamare ekyo kyekikola ki kyekikulu kasitaayiwa zaaba alinawo essaawa eyo ate alina kuddamu kujoyininga buto kitegeeza nga oba olina kye bayita sperm count ennungi neddamu n'ejoyininga be babaami bowulira ng'olugwa dakiikemu bbiri n'obako kyokola n'abeera ng'akoze ekinga akomyewo yekka kitegeeza sperm count yebeera ki ebeera nnungi naye ate n'olisigeena mwerabira bambi ankaabidde nnyo nanga musawo ituufu kiri nti nyambye nti omukyalo ono omwana ono ngenda okumuleeta wakati kati wano eno gwe nafuna wakati mu prosesi yaffe nga naye nina kye namukolera oyo musajja mugambye nkubuulire mukwano ngenda kuwa offer yakujjanjaba omukyalo oyo bwereere bwereere atereere abeere ng'afuna olubuto omwana amuzaale byonna jagenda abikublaminge ng'omugabugambi musawo yamanye ensonga ensonga ezo
nzimalaomunyonyole
omunyonyole nze situla mukyala ofa gyengenda okukuwa situla mukyala omundeetere omundekere annyumize buli kyeyandiyagadde okunnyumiza annyumize bembi n'ebyokkaba bibeeremu omanyi abakyala bangu okaaba n'ebyokkaba bibeeremu nze nja mumusirisa nina solution ye musawo annyumize kino ne kino ajja kukakana nga ntuuse ku nsonga lwaki takola ki alemesebwa okubeera ng'afuna oluto then wemmala gwe naawe ongambye oli bulungi tolina kizibu osobola okusamba omupiira n'ogumalako kyenda n'oteeba n'ogenda ne mu extra time then kati naawe omupiira ngukuddi ze ogenda oteebe ozanye oteebe osobole okubeera ng'okola ki ng'ofuna omwana era tugenda tutandika tugenda beera nga tutandika obujjanjabi bwaffe oba okukwata ku mukyalo oyo okuva olunaku olw'enkya lwakeddedda okuva olunaku olw'enkya paka omukyalo olwagenda okubeera ng'afuna olubuto era tujja funa time abeere nga ajja waneeno nga testifyinga okubeera nga ajjanjabisibbwa ku bwereere at the same time ate nga n'omukyala waakoze ki afunye olubuto So tugenda tunulira bimu kubiletera abakyala b'okubeera nga tebakola ki, tebabeera nga tebafuna lubuto. Just tuyite mu kolu kwa kwayo. Ebiseera ebisinga abakyala lwaki tebafuna lubuto ate ku emyeka emitono ennyo. Nsinze considering abana abakyala ba myaka teens bwe bayita ab'emyaka 10, 20, 30 tukome ku ejo kale tugere tukale giri giri above 30, 40 tugambe nti kale okuliridde gwe ina naawe ebibi ebirala ebinenenene. Naye nsinze concentrating ku bano abato myamwana myaka 19 nayo maze nayo mwaka mbufumbo myaka 5 tofuna lubuto myaka 19 imagine myaka 19 anga majiga chali fresh at the same time ngono mbiri guchali fresh guchakolera ddala tegunna bakulubuka bakuyita kulubuka tegunna ubibwa nnyo pozi wakabera abawala abamunka bobangu okuberanga bakola ki batandika okukulwasanyizibwa myaka 19 notandika kyobana olumu ofuna ebizibu ebyenjawulo naye koberanga tonna bakulubuka nnyo mchala bambi nakunyonyola ndi musawo sagenda kufamire umwami wange mbadde na yesa akola ki naye era waluwe ebirala ebireeta obuzibu okubeera ng'omukyalo etakola ki tafuna lubuto era ojja kufaininga utungo omukyala tachagenda mu nsonga periods nga yazivaako buli muntu ova ku periods looza nti ebigenda okudda maaso si birungi mukama yakikolanga buli mwezi Saike ye ino kubeera ng'etambula ne yeetooloola n'ofulumya periods n'ofuna processes ez'enjawulo nga onoowulira ovulation n'ofuna processes ez'enjawulo nga onoofuna okubeera nga eggi liryo lizingibwa azini livaayo ne lijja mu nseke wetuuka mu nseke then fertilization ne taking a place oba enkwaso ne zisanga eggi eryo muki mu nseke so buli wabeera nga gwe buli kadde either periods tozifuna gwe muntu w'ekikanti n'omwezi ogugendamu emirundi ebiri ye gwe muntu w'ekikanti n'omwezi ogwo gumu ogusporting abu sportings okusporting antegeza anti ogenda mulero yes otonyeza good ogenda mulero encha notagenda ne white wiki nera nogenda ne white naku 3 nera nogenda bwotyo atawe gubula asala noberanga otewe ogenzeko nomwami wo munsonga zo mukwano nodda munsonga atazi bademu kitegeza ofuna bleeding after sex buli waberanga ofuna bleeding after sex atolo kiba kikyuse periods ziba zibuze at the same time nga nebyofulumya kati bikyafu byereere kitegeza nabaana nkyafu nannabaana buli waberanga nkyafu kyebayita endometriosis yagalagana n'olubuto naawe lugenda kugaana kubanga lwaki lugenda kugaana nti jjukira enkwasa ezo zigenda yita mu nabaana eyo zikisobola okugenda mu nseke fertilization is taking a place. Nene wana bera nga nchafu. Nene wana gwenge chifo choita mchichafu. Either zigenda fira wakati kati yao. Obawe zibate zifiride wakati kati yao. Zigenda bera yo. Finally ziberenga tezicha ina mkasa. Oba zikomeo. Baba chala posa nga nivaka nti msao nsipuliwe mbela no mwami wangi. So kumara we mikolejo. Ne waite dachika bidi. Bia nabia nanga bitubade na bebe nabia mjiemu. Biko mieo. Luachi biko mao chitegezo ina broke jezo. Ba uzibi kivu. Munabana yote soa kutuwala. Ekubo liazi bikira. Bizitu ukane zikuboko. Nene zibera nga zikolachi. Nga ziko mao. So bulebe nga ziko mao. Ato gena funi sacho luto. Jukira. Na uto gena nyuaru nyue mbuno bagena disa wa gulozi nyue. So bulo kubera ngo funo luto. So nawe beranga weso otinga ojasangeranga chechika chomchala bulikadde abera asiibwa buli bukadde buli omu abera wa msiwa nafuna amabwa obabe wandiso obutulwa tulwa ku bitundu bye byekyama anawe kiraga nti no waliwo ekikyamu ekitali kituufu janja ba infection yeyo then osobola okuberanga okola ki ngoterera then ojasangira abakyala abamunga balina kibaita hormonal imbalance eyo nabagamba mono imbalance kwe kuberanga ebirungo byote bibalansinga lwaki bibalansinga birungo ki ebirungo kwe kuwa estrogen kwe tuli progesterone kwe luteinizing hormones ebirungo bya nabagamba bebigendo tuyamba omubiri okuberanga gukola body functions as in gukola emirimu ejenjawulo for example okuba kwegata there is a hormone nga olaba testosterone egendo okuyamba okuberanga releasing bwa such that yeteka wembera weteka wembera production ne taking a place no kanango mwami asoro kuberanga fulumya sperm so weberanga hormone yote balancing je kimune zili hormone za bachala zo estrogen progesterone teji balancing yoyo mchala gojo sanga periods yazivaako yo mchala gojo sanga nga periods ziba zigendo tuka awuli ya signs zona na bila ulo mtu oto na ulumulumirira na ulilo mtu okulumizibwa na ulile mbera yo nayo nanga agenda periods na ulilo mtu enga gumuluma na ina kaka nanga tezikoze echi tezize wayo yo mchala zijja kujja na enga zijja nga zili heavy amale wiki namba nga ali mu nsonga amale wiki biri nga ali mu nsonga in summary nga tazivaamu kitegeza waliwo hormone etakola ki etagatta eriyo kuchankalanya ezili ki zinne wazo ne kaka nga teso akola mirimu zaabwe bulungi so nawe bwotyo okufuna olubuto kuveeko. At the same time omukyalo oyo asobola okubeera ng'alina ebizimba ze bayita uterine myomas. Ebizimba ebiseera ebisinga bireese ebizibu bingi. Tebigenda kukoma ku kubeera nga biriyo nga bizimba bijja kukola bleeding. Obeere ng'obleedinga buli kadde oba bijja kukola like heavy bleeding. Obeere ng'obleedinga buli kadde ate ng'obleedinga bingi. Sometimes olete ne clots babibandiise ebitoletole ebya black. Ng'omusaayi gwe oguvaayo gulimu black oyo atakola ki atategeerekeka atakutula oba bunyamanya bamba buyita bunyamanyama naye nga just zibeera clots ebisaayi bye bikwata buli webikwata then kakkana nga bikoze ki webivudde kweimagini we kiba kivudde kireseewo ki erina kiraga nti nno togenda kukola ki kubeera ng'ofuna olubuto ebizimbi ebyo ejjukira biyina ebika waliyo ebyo ze bayita submucosal ng'ezo zisangibwa mu n'abaana munda oba endala nezisangibwa mu n'abaana mu layers wakati oba n'osanga ebizimbe biranga biri mu n'abaana mwennyininnyini so kisinziira oba bakiwa erinnya okusinziira we kibeera kikoze ki we kiba kyakutte so fuba olaba nti nabyo biranga ebizimba bye bireese obuzibu babijjanjabibeere nga bivaawo then ebeera nga nsekeze zizibikidde zirina damages tuzijjanjabe so tugenda kujjanjaba omukyalo oyo ajja kujja abeere ng'akola ki nga testifying bulungi nnyo baziningawo obujulizi PID infections zibalumye nabagamba PID zezo infection ezigenda mu bitundu byaffe ebizaala n'otuuka ng'omukyala nabaana eryawo eribyayo ofunye bwe bayita ovarian cysts bwe buzimba bw'omu magi nti obuzimba bw'omu magi obwo ebiseera ebisinga bubeerawo nga infection eyo okulumya okumala akaseera jjukira abakyala eyo munda kkubo kasita oyingira bwoti ejja kuyingira egende mu nnabaana eve mu nnabaana gye bayita uterus egende mu nseke mu tubes wenaavaawo ejja kugoba ekkubo okuba ekkubo liba likyeyongerayo unless nga lizibikidde buzibikizi egende paka mu magi weneetuuka mu magi obujo bwe ebutawaanye ebeere nga tebukyasobola kubeera nga buproducing oba nga buvayo nga buli mu mbeera nnungi kyaba mubakkakana nga tebakyagenze mu nsonga nti ejjo eryo libeera kkoteri ne lyezingirira infection neeremesa okubeera nga bikola ki nga lyabika ne livayo ne lisobola okubeera nga lijja nga periods so awo wennyininnyini we liba livudde ggoolowooza liba lireseewo ki so ayagala okuyambibwa bwonna nga ne mukyala we ali mu mbeera eyo oba omukyala nga naawe oli mu mbeera eyo ebizimba bikulumye byonna ku byowulidde byetwogerako kwata namba ya simu egenda kubeera ng'ekuyamba ennamba eri 07709822214 nambi eri 07709822214 MTN mite ku 07763 6 3 8 nambi eri 07709822214 MTN eri 07763 6 3 8 beera ng'okuba ku namba y'essimu ejja kubeera ng'ekuyamba so anaabeera afunye ennamba y'essimu oba osobola okubeera ng'ennamba y'essimu togifunye bulungi naye ng'osobola okujja ejjinja ku round about ya Gaddafi tuuka ejjinja ku round about ya Gaddafi oba gye bayita ey'okupolisi barracks ntegeeza abo abali mu saidi z'ebusoga tujja tusanga jjinja ku round about ya Gaddafi jangu tuuka ku round about ya Gaddafi abamanyiwo bulungi awo waliwo nga waali bondi y'emmotoka right now bondi y'emmotoka yavaawo naye tuliayo emabega awo weewato era ekipande ojja bba okiraba era ojja bba olaba nti be well complete hubs yani enamba z'essimu sitiri kweziri gwe tobutaabuta n'oba ennamba yo girina akapapula gwe kasita otuukawo n'olengerawo eppa n'olengere ng'ennamba y'essimu yeeyo kyama bukyami naye osanga ng'ennamba y'essimu si yeeyo mukwano tokyama saagala like kufa osinga kubeera ng'okola kingaotomera yes naye wabeera ng'onoonya ffe kituufu ennamba y'essimu ojja gisangako ku kipapula oba ku kipande ojja bbeera ng'ogisangako ate n'ekirabeera ng'ogiwandiika obeere nayo ng'olina ebizibu eby'enjawulo mukwano tuli shuwa tujja kubeera nga tukuyamba setuyambye omu tetuyambye ki naye nga twagala kubeera nga tubamalako ebizibu oba ennaku ebatunuza ebasuza nga mutunudde ebasuza oba ebatambuza nga mwenna muwulira nga temuli bulungi just ennamba eri 07709
Zero msambu, zero muenda.
Chenda munana.
Chenda na
munana. Abiri mubiri.
Abiri na
ibiri. Nkuminanya.
Ikuminaina.
MTN edizo msambu mukaga satu.
Zero msambu mukaga satu.
Inkaga.
Inkaga.
Asatu mubiri.
Asatu na ibiri.
Chinana.
Chinana.
Berango tukubira kwa tuja kubira anga tukuyamba. Then tu waga tude kuchibuzo cha muna fecho kuindi msao urachi simalako. Nemba gamba sigenda some sa msoma gwenda kubira anga tugumala yo kubeshi tupiri inti ensonga. Ziri nyingi. Ziri nyingi zeto kubira anga tumalako na mbio naso vodo kubira anga jijamwe mjibaita loss spam count. Loss spam count chechi kwe kubira anga nkwa sozo nafu. Obanga zaizanga zake ndira mubunji. Obanga zake ndira mustrength ye. And like obu strength chitegeza anga like manyi ye. Yes, kastabera anga zake ndira. Then now ogenda kubira anga ofune chizibu cho kubira anga tokola chinga tomalako. Tuwa bagamba spam za bana bagamba spam ziza mwezina kubira anga. Omwami buluwo gena musonga zomu kwa noba buluwo bera anga uwerezi inga. Eshtufu chini ntio sobulo kufuru mia over 75 millions za spam zi. So buluwo bera anga olibiro 15 millions. Na wete kemba ntobata genda kubira anga tebamalako. Over the same time ujofu nilevizibunga bi infertility kubira anga na utosua kubira anga ofuni zomu chalo luto. Sibuli ya fulmia spams inti ya beda red okubeda anga funiso mchalo dubuto. Sobolo sangoli inga zifulmia bulunji na inga ziri of poor quality. Poor quality tegeza like ziri yao ziri dormant yo. Oba ziri malnourished like tezinyiri la bulunji. Teziri qualified okubeda anga zifunso mchalo dubuto. So kastana abeda ngo inechizibwe chenja ulu. O zifulmia na ena yotomanyo oba ulumizo ofulmia zikoze. Chukwata soa zira bana masogo. Ne just chomu wa results ze zituwe chukolachi. Echidako. So, kwata namba esimu, ejakubera ngekola chii, ekuwe. Nguwa ine echizibu cho nechifao. Nga tucha agenda mase. Namba ili zio msambu zio muenda.
Zio msambu zio muenda.
Chenda munana.
Chenda na munana.
Abiri mubiri.
Abiri na ibiri.
Kuminanya.
Kuminanya.
Namba ili zio msambu zio muenda.
Zio msambu zio muenda.
Chenda munana.
Chenda na munana.
Abiri mubiri.
Abiri na ibiri.
Kuminanya. Nambe MTN elizo msambu mkaga satu.
0763.
Inkaga.
60.
Asatu mubiri.
32.
Chinana.
80.
Tukwena laba kubwane lobumu obuletiro kubela anga ufuna chibaita lo spam count. Chechiletiro kubela anga spam count zone. Tono. Tufichiri nitu wabato manjija angu tuberenga tukebela tulawoba zezile sobu zibu. Tulawoba zezikuletiro kubela anga ufuna premature ejaculation. Ndachike mubiri obela anga umaze. Obanga zezikuletiro kubela anga ufuna chibaita erectile dysfunction. Kusitu kanga buzibu. Tosa amente ininga. Yali atambula tocha asobula tambula. Oba olumutu abamba bela anga tabanda bai kuexperience inga ko. Mvubuka achali muto just ali mutinzi na yenga ayagala okubera nga tandike byokwegatta na yenga ina fear bisere bisinga kasobera nga akosa ko masturbation yoba ne fear kwe bisere bisingera nacho kisobola kuleta okubera nga spam zo zikwachi zikendira buno bwe bubonero ko joma yant spam count ye eri wansi low sex drive nge mizonga zo kwegatta tozina akapetaiti ololeza ndowoleze owuliranga ayagala na yenga nobera nga tosobola kwa tosobola kuba ko kyokola like togenze yo na yenga uliranga otia toina bwagazo bwebutu kiraga nti no spam count ye kola ki eri wansa baba ina problems sexual functions wabagenze yo bebe nkugamba mara dakike mu biri na beranga avudeyo natasoa kuberanga dayo obana abira olumu na lemesebwa okuyimuka sometimes no yimuka sometimes no taimuka olia ona to keeping a consistency ena baba funa difficulty in maintaining elections okuyimuka kwe nakakananga tacha soa kuyimuka kubera Steve. Kubera nga bera nga kaluba bulungi na bera nga solo kubera nga penetrating. Oba na so kubera nga ingile chisawe na so kubera nga teba ne goal. Ngole mesebo kuyimu kaa weka kabweka si. Dene wabera ina pain that tests. Namu wabaina injuries wabaina pain yobulumi munsigo za mweza wansi. Either no ulo nunga zizimba. No ulanga zibu gumirida. No ulanga zikusiwa. No ufuno butulua tulua kumutue like that pain he. Ireti do kubira nga spam count ye kendira kubanga rachi chukira nsigezo zezi power bank zezi producing a spam so buliwa beranga zino obulumi bwonna then it manya lo spam count egenda kubira nga ekoze chinge kulumbye then nezizimba no funa laps tegeza obuntu ntu obulinganga ebijanjalo naye nga buli munsigozo obuli akatambula olemo obuntu obulinga obutambula nawe manya ogenda kubira nga ofuna chibaita lo spam count then ababa ina decrease facial oba body hairs abami naberanga like bayino obu oboya butono kumubiri bwabo gukendera spam count wekendera jukira spam count yegenda kubayamba in production of those hairs berenga zikola chizivayo eranga toina boya kumubiri ola bugwa olwa buwomi bukendera bubula bubuzi nawo jiroze kwa spam count yakozeji ekulu tulumbye janguru wega tukuwe dagere chuchibelega chikulachi chivao then inability to conceive for a year umuyame asemise zoku beda angafunisa mchala uru butu na koka boni lokala ganti nochi spamu kauntio ya kulumba sawa yonayene gena kulechi kule miyamaka kwate namba esimu elizuo msambuzuo muenda
chenda munana zero mwenda
chenda munana
chenda na munana
abiri mu bbiri
abiri na ibiri
14
14
nabyelizo msambuzo mwenda
zero msambuzo mwenda
chenda munana
chenda na munana